www.teenshamesmwa.com.
Kulibe wina mene ni makona, baby ndiweo, baby ndiweo, pena ngati ndikulota, koma wakazika wangati mapasi, pena ngati ndinagwela, koma chilunga mo wangandi webasi, mani wendi mashini, aliyese ya kutiwa ninafika mazikuwa ni sazingini paiwewe kasi ni sasazika pangaliwane chika zandungu kuchitekete wakumaloto pangaliwane chika zandungu kuchitekete wakumaloto. Kulibe wina mene ni makona, baby ndiweo, baby ndiweo. Kulibe wina mene ni makona, kulibe wina mene ni makona, baby. Changa chisefuka Nambala wani koto Ayo funika yako mpoto Aka kuone ya koko Atika teore chifoto Pangali wane Chika zandungu Kuchitekete Wakumaloto Pangali wane Chika zandungu Kuchitekete Kulibe wina mene ni makona, kulibe wina mene ni makona, baby ndiweo, baby ndiweo, kulibe wina mene ni makona. Makona, baby ndiweo, baby ndiweo,
Stream and download music at teamtunesmw.com.